J-Drama or the Bed.
Maji ya shingo, mwezako na tapa tapa. Mimi na wewe paka kifo, milele swezi kukwacha. Siku nikipiga bingo, na sisi tuamie tabata. Usijele tama zingzo, nikawa teja nkadata. Sina kitu unanivumilia Bindinde kibaba na kujazia Mwezangu sinipe kidongo Na pezi usije ukanipimia Kaja niparobo robo Kama nikikosa tulale bila kula baby
Mina we
Kila siku mandondo dona la kupima
Mina we
Na wasiku ushero mambo ya tatikiwe
Mina we
Nina kupenda ma, nisubiri please
Mina wewe
Unaka mchongo nasikilizia Vumilia nitapata Tuijenge familia Japo tuinue kibanda Mwezi Kimbilio, itaniuma roho Ukiondoka baby we na ukago Bindinde kibaba na kujazia Mwenzangu sinipe kidongo Na pezi usije ukanipimia Kaja niparobo robo Kama nikikosa tulale bila kula baby
Mina we
Kila siku mandondo dona la kupima Kukushero, mambo ya tatikiwe
Mina wewe
Nina kupenda ma, nisubiri please
Mina wewe
Kama nikikosa tulale bila kula baby Kila siku mandondo, dona la kupima
Mina we
Na wasiku ushero, mambo ya tatikiwe Kweli na kupenda ma, nisubiri please
Mina we
KC Records